Shikondi.
AmaZambi.com Super Vibes.
Nkashinthu kopheka kukachula. Ndizilembo folo zokhaka dayesesa kunyamula nseko misozi ndiso chindewu paiwada sankhaiko. Ndani nanga anabadwa mosemphana nchikondi. Chikondi. Chinaikidwa pamaziko mitima iwiri yonayi panga iyo kukhala umozi. Sishinga wa mulenjeo muvi. Bomba ya gwape na mkwestela iyo mzisamba. Chapenya diso mtima sui wala chemwa. Bwere saka chizungu kuochedwa fulolawe ena wa mwina mkumbese sali ulo. Chikondi.
Love, a thing to jazz. Among all ways that I can anchor. Among all things that I can talk. Among all letters that I can use. Among all thoughts that I can have. Among all emotions that I can express. Among all topics that I can write. This four-lettered word, it's my brain. Leaving scars in my oblongata, wounds in my adenoline. This thing called love will end me.
Shima tainki mapepala muzoremba ndizo kamba pwi. Love yochedwa chikondi yo ikati kuchose nkhawa. Zuwa limakalowa pena sonkwi waliza mishoni yo ikamba mukamu. Abita nadie sabu ndiwo ndi mphaka pokomedwa ndi tima message mulamya iwe. Kafunse ya chinalita baby, Natasha ndi Gibu adagonapo osadya na komedwa ndi macheza. Tinabe sabu ndalama ifinkani kukhala yomweyi. Love, ndani safuna kukondedwa nanga. Chikondi nkashinthu kwenera kusata mbamba. Iza kachikena nzungu wenu uchite muli uza dziko lingaliro la mtima kochemwa. Chikondi.
My feet may tire, my hands may feel. No gold, no silver fills my chest. No crown, no throne gives me rest. Not wealthy, not fame, no fleeting grace. No matter how far, no matter the space. But love is my song, my holy gloria. Like the moon forever chasing the sun, I run through endless skies and die.
Love inabwera kuzakhala ngambamu ya thanzi posusa nthuli malo mwa nsuzi. Imakwanisa kukuchosa lingaliro lozithira mazi kubafa. Namachezesa beba lamya uli ndilisiro pakama. Ada yamba ndi makolo kukukonda iwe. Chikhala za malavu kwa iwo idali nthano. Akadakutaya paliponse mwinaso kungo kupasa chizina chokuti afiti iphani. Zisatikhuze uli. Zikadatero nanga ukadakhala yani iwe. Konda. Tsata kukondedwa iwe, ndidi love chikondi, nkashinthu kwenera kutsata wawa, chikondi.
Love, a hot flame that shrouds my skin, it caves regrets upon my chest, yet in its embrace I breathe again, I still work, I sell, and I love. What a cruel addiction rests within, I chase it through the singing scars. Through echoes of what once was gone, whispering, love, if I only catch you. For love, though ruthless, is the key, the only thing I can chase.
www.amazambiwi.com